Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 49 mu gihe cy'umwamikazi Esteri. Bitewe n'ubuntu bagiriwe na Kuro, abari baravukiye mu bunyage bageraga ku 50,000 bari baraboneye icyanzu ku itegeko ryabemereraga gusubira iwabo. Nyamara bo ubagereranyije n'abandi 200,000 bari baratatanyirijwe mu ntara zose z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bari abasigaye bake cyane. Umubare munini w'Abisirayeli bari barahisemo kwigumira mu gihugu bari barajyanywemo ari abanyagano, aho guca mu miruho y'urugendo rubagarura iwabo n'iyo kongera kubaka imijyi n'ingo byabo byari byarabaye umusaka. Hashize indi myaka itari mike ubwo itegeko rya kabiri ryari ryiza kuri bo nk'irya mbere ryatangwaga na Dariyo Hiyasitasipesi, umwami wategekaga muri icyo gihe. Uko niko Imana mu mbabazi zayo yahaye Abayuda andi mahirwe bari mu gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi kugira ngo bagaruke mu gihugu cya basekuruza babo. Uwiteka yabonye mbere ibihe bishishana byari kuzakurikiraho mu gihe cy'ingoma y'umwami Ahasuwerusi uvugwa mu gitabo cya Esteri, maze ntiyatuma mu mitima y'abantu bari ku butegetsi habamo impinduka gusa, ahubwo inatera Zekariya kwingingira bajyanywe ari abanyagano kugaruka iwabo. Ubutumwa bwahawe imiryango y'Abisirayeli yari yaratatanyirijwe mu bihugu byinshi bya kure y'iwabo bwari ubu ngo: ngaho ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikazi, niko Uwiteka avuga. Uko ibirera ari bine nibyo nabatatanirijemo, niko Uwiteka avuga. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga, kukubakoraho abakoze ku mboni y'ijisho rye. Dore nzayabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umunyago w'abayakoreraga. Ubwo muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wantumye. Zekariya igice cya 2:10-13. Nk'uko byari biri kuva mu itangiriro, umugambi w'Imana wari ukiri uw'uko ubwoko bwayo businyize ikuzo ry'icyubahiro cyayo mu isi. Mu myaka myinshi yo kuba mu bunyage kwabo, Imana yari yaragiye ibaha amahirwe menshi yo guhindukira bakayubaha. Bamwe muri bo bari barahisemo gutega amatwi no kwiga, abandi bari baraboneye agakiza hagati mu mibabaro. Benshi muri abo bagombaga kubarirwa mu basigaye bari kuzagaruka iwabo. Ijambo ryahumetswe n'Imana ryabagereranyije n'ishami risumba yandi ry'umwerezi muremure wagombaga guterwa ku musozi muremure wa Isirayeli. Ezekiyeli igice cya 17:22-23. Abo Uwiteka yateye umwete wo kugaruka, Ezira igice cya 5:5, nibo bari barahagurutse ku bw'itegeko ryatanzwe na Kuro. Ariko Imana ntiyigeze ihwema kwinginga abari barihitiyemo kuguma mu gihugu cy'ubunyage ku bushake bwabo, kandi binyujijwe mu buryo bwinshi cyane, Imana yari yarakoze ibishoboka kugira ngo nabo bagaruke iwabo. Nyamara umubare munini mu batarabashije kubahiriza itegeko rya Kuro bakomeje kudakorwa ku mutima no kurarika kwagiye gukurikiraho, ndetse n'igihe Zekariya yababuriraga guhunga ngo bave muri Babuloni badatindiganyije, ntibumviye irarika rye. Hagati aho mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi ibintu byagendaga bihinduka mu buryo bwihuse. Dariyo Hiyasitasipesi, uw'Abayuda bari baragiriwe ineza ikomeye ku ngoma ye, yaje gusimburwa na Ahasuwerusi ukomeye. Ku ngoma y'uyu Ahasuwerusi niho bamwe mu Bayuda bari baranze kumvira ubutumwa bwabasabaga guhunga bahuye n'akaga gakomeye. Kubera ko bari baranze kubonera icyuho mu nzira yo gucika Imana yari yaratanze, ubu noneho urupfu rwari rubibasiye. Akoresheje Hamani wakomokaga kuri Agagi kandi wari umutware ukomeye mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubu noneho Satani yakoze uko ashoboye kugira ngo arwanye imigambi y'Imana. Hamani yangaga urunuka Mordekayi w'Umuyuda. Nta kintu kibi Mordekayi yari yarakoreye Hamani, uretse gusa ko yari yaranze kumwubaha bisa no kumuramya. Abonye ko gufata Mordekayi wenyine ntacyo bimaze, Hamani yacuze umugambi mubisha wo kurimbura Abayuda bose aho bari bari hose mu gihugu cya Ahasuwerusi, ndetse akarimbura ubwoko bwa Mordekayi. Esteri igice cya 3:6. Agushijwe n'ibinyoma bya Hamani, umwami Ahasuwerusi yagushijwe mu mutego wo guca iteka ryasabaga ko Abayuda bari baratatanye ndetse banyanyagiye mu mahanga yo mu ntara zose z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bose bicwa. Hashyizweho umunsi Abayuda bagombaga kurimburwa kandi imitungo yabo ikanyagwa. Ntabwo umwami yigeze azirikana ingaruka ndende zari guherekeza ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'iryo teka yari aciye. Satani ubwe, ari we wari nyirabayazana wihishe w'uwo mugambi mubisha, yageragezaga gutsemba ku isi abari bakibarizwaho kumenya Imana y'ukuri. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mwivu. Esteri igice cya 5:3. Itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntiryashoboraga kuvuguruzwa uko byagaragaraga, nta byiringiro byariho, Abisirayeli bose bagombaga kurimburwa. Ariko imigambi mibisha y'umwanzi yatsinzwe n'imbaraga iganje mu bana b'abantu. Mu buntu bw'Imana, Esiteri umuyuda kazi wubaha gisumba byose yari yaragizwe umwami kazi w'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Moridekayi yari umuntu wa bugufi mu muryango wa Esiteri. Mu kaga gakomeye barimo biyemeje gusanga umwami Ahasuwerusi kugira ngo bavuganire ubwoko bwabo. Esiteri yagombaga kwigereza hakajya imbere nk'umuvugizi w'ubwoko bwe. Moridekayi yaravuze ati: "Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwami kazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki." Esiteri igice cya 4:14. Akaga Esiteri yahuye nako kasabaga ko abaho kugira igikorwa mu buryo bwihuse kandi bushimikiriye. Ariko we na Moridekayi babonye ko Imana nitagira icyo bakorera gikomeye, umuhati wabo bwawo ntacyo ushobora kugeraho. Kubw'ibyo, Esiteri yafashe igihe cyo kwihererana n'Imana yo soko y'imbaraga ze. Esiteri yabwiye Moridekayi ati: "Genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa mu nsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka, nzarimbuke." Esiteri igice cya 4:16. Ibyabaye byaje gukurikirana mu buryo bwihuse ari byo kujya imbere y'umwami kwa Esiteri, ineza ikomeye yagaragarijwe, inkera y'umwami n'umwamikazi yatumiwemo Hamani wenyine, uko umwami yabuze ibitotsi, icyubahiro Moridekayi yaherewe mu ruhame, ndetse no gukorwa n'isoni no gupfa kwa Hamani ubwo umugambi we mubisha watahurwaga. Ibyo byose ni imigabane igize iki gitekerezo. Imana yakoreye ibitangaza ubwoko bwayo bwari bwihannye, maze umwami atanga itegeko rivuguruza irya mbere ryemerera Abayuda kwirwanaho, bityo iryo tegeko rijyanwa mu turere twose tw'igihugu vuba vuba n'intumwa zihetswe n'amafarashi zagiye zitewe umwete zihutishwa n'itegeko ry'umwami. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, Abayuda baranezerwa bakishima, bakagira ibirori by'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura Abayuda, kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Esiteri igice cya 8:14-17. Umunsi washyiriweho ko ariho bari burimburwe, Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Abamarayika bafite imbaraga z'ikirenga bari boherejwe kugira ngo barinde ubwoko bw'Imana mu gihe bwari bwahagurukiye kurengera ubuzima bwabwo. Esiteri igice cya 9:2-16. Moridekayi yahawe umwanya w'icyubahiro wari usanzwe ufitwe na Hamani. Moridekayi yari uwa kabiri ku mwami Ahasuwerusi kandi yari akomeye mu Bayuda, agashimwa na bene se uko bangana. Esiteri igice cya 10:3, kandi yashakaga uko ateza imbere imibereho myiza y'Abisirayeli. Uko niko Imana yongeye guhesha icyubahiro ubwoko bwayo yatoranyije mu rugo rw'ibwami ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi, ituma bishoboka ko umugambi wayo wo kubugarura mu gihugu cyabwo ushyirwa mu bikorwa. Nyamara nyuma y'imyaka myinshi, mu mwaka wa 7 w'ingoma ya Artazarusi wa mbere wasimbuye Ahasuwerusi ukomeye, niho Abayuda benshi cyane basubiye i Yerusalemu bayobowe na Ezira. Ibintu bishishana byageze ku bwoko bw'Imana mu gihe cya Esiteri ntibyari umwihariko kuba muri icyo gihe gusa. Ubwo umuhishuzi yarebaga kure mu bihe biheruka, yaravuze ati: "Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu." Ibyahishuwe igice cya 12:17. Abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize, mu gihe kiri imbere uzatera abantu gukora nk'ibyakozwe kera bibasira abakomeza kuba indahemuka ku Mana. Ndetse no muri iki gihe imyiteguro y'uru rugamba rukomeye iri gukorwa. Itegeko rizatangwa ryibasiye ubwoko bw'Imana bwasigaye rizaba amaherezo risa rwose n'iryatanzwe na Ahasuwerusi ryibasiye Abayuda. Muri iki gihe abanzi b'itorero nyakuri babona ko itsinda rito ryubahiriza itegeko ry'isabato ari Moridekayi wicaye ku irembo ry'ibwami. Uko ubwoko bw'Imana bwubaha amategeko yayo, ni ijwi rihoraho ricyaha baretse kubaha Uwiteka kandi bari bata isabato ye. Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi b'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi bajya inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, ubuhanga n'amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. Abatware, abagabura na bamwe mu bagize itorero bazaba batotezwa bazafatanya bacurira ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni. Kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari, abantu bazatera rubanda kubahagurukira. bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo uko niko ibyanditswe bivuga bakwifashisha kugira ngo bavuguruze abashyigikiye isabato ivugwa na Bibiliya, ababi bazifashisha ibikorwa byo gukandamiza kugira ngo batwikire kubura icyo bavuga kwabo. Kugira ngo bamenyekane kandi bakundwe, abashinzwe gushyiraho amategeko bazemera gushyiraho amategeko ashyigikira icyumweru. Nyamara bubaha Imana ntibashobora kwemera gahunda yica itegeko ryo mu mategeko cumi y'Imana. Kuri uru rubuga niho hazarwanirwa urugamba rukomeye ruheruka mu ntambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Nyamara ku byerekeye iki kibazo ntitwarekewe mu gushidikanya. Nk'uko byagenze mu gihe cya Esteri na Moridekayi, no muri iki gihe Uwiteka azarengera ukuri kwe n'ubwoko bwe.